yemwe mlungu wa mudalisa palibe yemwe yanga tembelele ya unela Mordekai mboni yanga Mordekai yanka enda andi mulungu mulungu wanka mdalisa koma izi sisi na nkomele Hamani Hamani anagonza zopa Mordekai koma Yehova ndi patali Hamani anafandi insampa wake umwe Mulimbana ndinde Somwe wandi chikila Wandi menye la mkondo ine ndili chete Falao anakonja msanja la Yehova Kotindi ena ngula wanga Una monde wa moyo ine sindikwe dela Anaye sapo ahivi apelezi Kulimbana ndi ana mulungu Komandife akonje sikonse tinga ende Kulimbana ndinde